罐 champagne， 疯狂疯狂 champagne， 疯狂 champagne， 疯狂疯狂 champagne， 冲个冲个满大，疯狂狂冲个冰激凌，冲个冲个满大，狂狂冲个冰激凌。
kuna tofauti kubwa kati ya mapenzi na ngono yani love na pono kama busu na kibano sema napenda kipi usizuge kwa ni Romeo mimi napenda mapenzi japo kwa na watu kibao kwa roho safi bila kujali klasi ya maisha matatizo yana nafasi na yafelisha mafanikio kaviagwa wapya isiyo na mfano kuna muda unafika unapumzisha mapambano kama umeamka na upumzi ni ushindi tosha askari wengine wameshindwa kuamka na wamezima tayari this is your lucky day sisite kujidai fungwa champagne keep from mbele maisha enjoy fungwa champagne kamanda matatizo chana nayo utarudia mida mida ni level tu za maisha unaunga gari na unga pocha na ubishi tondono usika mara zote na wadondosha nataka razi zidi mpaka zini umize na marafiki mpaka ni wapunguze sitaki madui tena sitaki mabifu tena sitaki makuzi sitaki demu wa mtu tena sitaki madui tena sitaki mabifu tena sitaki makuzi sitaki
you know what it is
yeah yeah
fungwa champagne fungwa fungwa champagne hey, fungwa yeah. champagne fungwa fungwa champagne chonga chonga manda fungwa wadongo bijijini chonga chonga manda fungwa wadongo bijijini fungwa champagne fungwa fungwa champagne hey, fungwa yeah. champagne fungwa fungwa champagne chonga chonga manda fungwa wadongo bijijini chonga chonga manda fungwa wadongo bijijini
I wanna know kama upo joba somebody give some amoro eve malavide si yaki tutu
Sema now,
sema now,
sema now,
sema now
ewa, ewa
kama kaweda fu Sisi tupo mara pake
To enjoy now
Najua kila mtu wana shida zake Wako wa UG Wengine waki wandizwa TZ Waki Kenya mina baki Oh please
Fungwa champagne Fungwa fungwa champagne
Mikono juu wenye glass Mina taka tuniwa pain Pump the volume Pump pump the volume Mikono juu kama kawenda Mr. A Wa mina wa pain Hey let me say every day Iwe holiday Sone vitu vina delay You supposed to pay
You supposed to pay You supposed to pay
Check what it Wako na TV Tufo pamoja siku sote watu wangwa bush Watu wangwa bush Toka kwangu mina wapasa loop
Chonga chonga madaf kwa watu pwani Choma choma sana lendaf kwa watu kaskazini
Chonga chonga madaf kwa watu pwani Choma sana lendaf magharibi na kusini
As I told you that Party toka mani paka sana night Ay 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 Nasema fungwa champagne fungwa fungwa champagne hey. Fungwa yeah. champagne fungwa fungwa champagne Chonga chonga madaf kwa watu wangwa bijijini Chonga chonga madaf kwa watu wangwa bijijini Fungwa champagne fungwa fungwa champagne hey. Fungwa yeah. champagne fungwa fungwa champagne Chonga chonga madaf kwa watu wangwa bijijini Chonga chonga madaf kwa yeah. watu wangwa bijijini
Fungwa champagne fungwa fungwa champagne
hey.
Fungwa fungwa champagne nasema fungwa champagne fungwa